dhacdadu wali ballanqaadmaga daray dhacdada bandhigga dhaqaalaha iyo weliba iskadayowka horumaryowka bulshada iyo oo la kaalada mashruuca image kaasi ujeedadiisna iyo si dadka boqtaalee iyo ognagada fadeen dad iska filan hanada nololiyo islamarkaasna meel hasku biyaan waliba qabanqaabiday hay-adda maxalliga ah ee samafalka taasoo magaaja lahangaabayaw basos iyo oona dadka laha ku shalmari kaamamka shalgadiisan ee beledkunbaydhow oo tiradii oo koran dhaafaas ilaa iyo boqol qof iniskashaanti hoolka kaasoo ujeedadiisnahay sidii lanka dhiiri geli lahay inayoo naqdaan dadkubaha galan hoorsashada waana insurumaan sidiiyo markaas inis dhiiri geli lahayen angala lahaayen ayuuto iyo oo markaas goosin goosin ayin ama koox koox si hadhow mustaqbalka iyo markaas beesidiyo aruursadaan unkuulubahaan iyo oo hadafka guudna eye ku baxowka dhibaatada gee walba deegan waana ambanbahan nolol dhimaatiran oyo tiidiyo ah dad ku faa'iidaysaday mashruuca image ee hay-adda basos qiibtiya ka eedan iyo waliba hayeenahan oo madalaas ku hadali iyo oona idyo meyla kaka sheegeen iniyo iyin dad iska taladii waana filaayaan wakhtiga dhow iniyo naqdaan dad iska filan markii uu isleeda mashruuca
ilaa isiyasan iyo ka shaqeeyo hayaata iyo hoolya wada okoonan laha amal bangi okoonka yaala laaga kashabadaay maasha allah hata grup oo urur la araaw ya tumisiyad grup ana ya isku biini hata ya aragdeetan okoonka la hatana ya nanin furi bangi magaaje in goysan IBS ya ta okoonka ya tan mar la maadnin furti okoonki siyad grup ya iska dari siyad grup man boqol ka shabanay 20 kun beeseen aan in ka shabay darhaad lacagdi badeeyl ka qaadi wal shaqeysada ay tukaamiyala dugaan dug gabal araaw iyo ku wada furuni shaqeysado hayn maasha allah maasha allah lanki walaaje isku aama hayrid bun jeey lanki weel walma ku halaaw shaqeysaneen an eeda ku shaqeysada daba kaayday hoad arag dhaata hadii geeki lanqanto kumada ay raaw araga alhamdulillah ilaahay mahadan sugnaati kuriyan dhaali labaatan jaray in isla gadaan
mashruuc faydane qabati way buu halam hal sanad yalla hadna siyaasi erana nasiidi banay fa isiidi shantine fayad isiidi way bay ignaga deena tumuqiyo siyeedne mi siyeed kine fayad isiidi ayuuti hadana inay furi ayuutadi bangina inay furi bankigeedan in fufti iyo lacagta kishabadahayna lacagtiyeedahay tii kulabanay rulaka gadani iskaashati ena marba mashalbana labaati iyo shan qofooda ena rulaka gadani dhulkii ka gadani haddana in yaala erinkii in muddi dadna erin ala sii dadna baanki oo farshaxan ahaayeen kishagaysadahayna maasha allah eedi eeda walnay ka qabaday way buu aha baahdi un hadda shalay una ka jarni maasha allah eeda ku banni erinkan hadda markii aan hadda barnaamij ku lahayn ku weeray erinka ku qol maasha allah eeda walni niga qabaday maasha allah
ni ayuutani yaal eediyeed wali fadaana inoon hormar deerin iskaashana hadiiray nawaafadi timkan inoo gaantus ka haysano fadaag timkan eediyeed aan fayday tim ta kale walay rajayay inoo aan guul deeran aan rajay insha Allah mu koor bo kortiidii iyo koodalaano bilaa raad ku noo salaam jiya
bandhigun la magabahay bandhigga dhaqaalaha ee qabanqaabiyay hay-adda basos iyo waliba ha ku qiib galay mas-uuliyiin ku dareertay koonfur galbeed Soomaaliya haano ku dareeri bulshada rayidka bangiyada maalgeliya oo ganacsatada yaryar maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wakiilo ku dareereen hay-adda basos iyo hay-adda world vision iyo mashruuca image aana soo dhammaantii obo meeli iyo ku sheegeen in iyo mashruuca taabagelii koro iyo didiilooyinka dadka islamarkaasna ku biyi koro dhibaatada gee walba teegan aan wali buwa saraakiil ku dareerta hay-adda basos oo dadkii madaxweyne iska kooyi an sharaxaw hay-adda iyo ku talagal iyo mustaqbalka sidii in mashruucu ujeedada bileeran ee lagu leeyay kaasoo lanka tiragalay in la ka kaabo dadka dhaqaalaha yar ee la siiyo waana ku weel dhadan oodi iyo tacab markuu soo mashruucu dhamaado
xafladan waxay daaran tahay door arimood oo faahfaahintooda la idin siin doona hadii Ilaahay ka raali insha Allah dadka iga dambeeyay idin siin doonaan mashruuca waa Saving Group Economic Fires. Waxa ka faa'iideysa dad aad u badan. Markaan insha Allah hadii ay karaan naqdo, waxaan jecelahay anoo soo dhaweynay maamulka gobolka Bay, wasiirada mar labaad iyo ururada dhalinyarada ee dhamaan martigeliyasha naga soo qayb galay. Qiimahoodii qiimo aad iyo aad ayay macnaha ii sheeg naga mudan yihiin sababtoo ah waqtigood ayay noo soo lumiyeen. Kolley insha Allah hadii ay karaan naqdo, mowduuceena ayaan sii gudagelinaa. Waana kolley insha Allah hadii ay karaan naqdo, waxaan lahay furitaanka. Markaan insha Allah, assalaamu calaykum.
Waxaan rajaynayaa muhiimadu aan isugu imannay waxaan noo dulmaray abshir, haddana waan sii adkeynayaa oo mar labaad baan noogu celinayaa. Eventigeena ama dhacdadeena maanta muhiimadda aan isugu imannay waxay tahay gurubyada SPOTiska ama Saving for Transformation, kaydinta kooxaha wax keedsado in ay khibrado ka helaan iyo barasho khibrado iyo ganacsiyo yaryar ay ka qaataan kooxa hore sidoodo kale to gurubyadaas ugu jiray waxna ka qabsaday, iyo ganacsato yaryar oo meelo yaryar wax ka bilaaway kadibna ganacsigooda ku guuleystay. Eventigeenu u qaybta ugu weyn waa taas. Intaanan marka aanan u sii gelin eventigeenu iyo faahfaahintiisa kale iyo Image Project, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba mansabka iyo title-ka uu halkaas ku fadhiyo, anagoo ka bilaawayno dhammaan madaxdeenu dhanka wasaaradaha, maamulka gobolka, degmada, ururada bulshada, financial institutions-ka, ganacsatadu, ururada haweenka, ururada dhalinyarada, consortium members-ka, mashruuca qaybaha dhan walba ka wada wado, dhammaantiin ku soo dhawaada event-igeenu. Image waa mashruuc ay isla wadaan lead ay ka tahay World Vision, ayna ku jiraan consortium members oo lix qaybood oo kala ah oo ay ka mid tahay PASOS oo maanta event-igan qabanayso, SERID, SYBD, Shaqadoon, Mardo iyo Elman. So micnaheedu ma ahan waa u dadbadsanay, micnaheedu ma ahan in like dulduleelo u leeyahay, laakiin micnaheedu waxa weeyaan dadko dhami hadafkoodu waa hal oo ah in bulshadeenu ay noqoto mid resilient ah ama mid adkaysi leh oo isku kalsoonaan iyo iskeed inay wax u qabsato ay gaarto. Fikradda laga leeyahay waa taas. Oo tusaale ahaan waxaa la yiri bulshadeenu waxaa laga taageerayay dhanka humanitarianka muddo 92 ilaa maay dhaxdana 33 ilaa 34 sano roughly. Wax impact badan oo muuqdan waa la waayay baa la yiri. Marka laga reebo mashaariicda horumarineed oo indheena noo marqaati ama mashaariicda horumarineed, marka laga hadlo laamiyada kaliya oo sanadahan dambana loo dhisay, saameenta iyo muhiimadu ay leeyihiin iyo 112 sano wixii uun sano iskaga babaxay wax yar yar oo tiiga ah oo wax impact aan aanan lahayn, waxa ka muhiimsan inta yar oo laamiyada loo dhisay Soomaan. So si bulshadii marka mindset change ay u gaarto oo isbeddel maskaxeed ilaan intaanu sanana la taageeri, waa marka dambe inaan aan lugaheen ku istaagno oo inagu iskeena wax u qabsanaa naga la doonaya. Fikradaasi burburkii dhaxdaanu baynu ugu dhalatay wixii ka horeeyay qof walbo iyo qoys walbo Soomaaliyeed ah iskiisu u dhacsan jiray noloshiisa oo resilient uu ahaa Soomaan. Therefore si bulshadu ay isku filnaasho u gaartaa isbeddel maskaxiyeed oo noocaas ah waa inuu ayadu ka imaada. Oo qofka tusaale ahaan noloshiisu markii hore taba wuu watay, waxaa Ilaahay u keenay oo marka loo soo darsiyay taageero dhanka hay'adaha ah ama dawladda ah ama dhan walba ay ka timaado, dhan baa laga taageeray. Markii lagu taageeraa wixii sidii un guudo ay ahaayeen oo dabka saaro hor ka dhameedi aysan noqonin ilaan awal buwad nooleed, hooshaad waad wadatay, adduunyadaad waad wadatay. Therefore wixii lagu taageero, xirfadihii lagu baro, wixii input soo lagu geliyaa in aad wax ka qabsato oo kaydino aad ka sameysato, ganacsi yar yar aad ka furato, mar alaale markii mashruucaas uu dhamaanayo aad noqoto adigu qof markaas iskiis isku sii maareyn karo, iskiis u socoto, aanan mashruuc kaleeto aanan u baahneen. Oo hadda waan dareemeynaa taageerooyinkii hay'adaha oo dhammi guud ahaan way sii yar yaraanayaan Soomaan. Waa inagoo kelimee waa dunidoo dhammi, dunidoo dhammi weeyaan, oo humanitarian fundisku hoos ugu sii yar dhacaya. Therefore muhiimadda ugu weyn oo aan ka leenahay muhiimadda ugu weyn event-igeenu waa taas. Marka inaan successful stories ki dadka sidoo kale to gurubyada kaydinta ku jiray ee wax ka qabsaday ay noo soo bandhigaan ko lawa financial institutionska fursadaha ay noo hayaan oo aan ugu xirmi karno inay noo sharxaan ganacsatada yaryarna ay arintaas noo soo bandhigaan taas marka ka soo gudubno mashruuc image shan qaybood ayuu waxaan dhahnay uu ka taageera bulshadu qaybaha haatan uu taageero guud ahaan waa 5796 household ayaa ka faa'iideysanayso oo catchment 7 iyo catchment 9 labadaas qaybood kala ah oo dhammaan consortium kanina ay xubno ka yihiin therefore qaybta koowaad waxa weeyaan consumption support ayuu ka taageera consumption support ku waa qaybaha lacagaha ah oo bil walbeeto simikaarada idinku soo dhaco oo bil walbeeto aad heshaan waa qaybta koowaad oo consumption support ka isto baa shaqo qeylin ismeen codka ma la maqlayaa amsana okay thank you qaybta labaad waa coaching and mentoring waa intervention ka labaad oo mashruucani uu lahaa waxa weeyaan coaching and mentoring coaching and mentoring waxaan ula jeednaa dadku in macallimiin loo sameeyo oo ka tababarayo xirfado barayo xirfado dhaqaale maareynta habmaamuska financial management ama dhaqaalihiisa qofka sidoo kale maareysanayo sidoo arrimahaasi uu talaabo qaadi lahaa in laga coach gareeyo qayb saddexaad xirfado in la baro dadka ka faa'iideystayaasha oo xarumaha TVET centers ku lagu xiro ayagoo dhowr xirfado oo kala bedelan la barayo sida harqaaman ha noqdaan tie and dye ama dharkarintu ha noqdo gab ha noqdo cilaansaarka gabdhaha la barayo ha noqdo meelaha garaashyadu ragga lagu xirayo oo alxamada iyo waxyaabahaas la barayo ha noqdaan meelaha aluminiumka albaabada iyo dariishadaha iyo waxyaabahaas aluminiumka lagu sameeyo ha noqdaan xirfadaha yaryar kale ee decorationka iyo event management iyo waxyaabahaas la barayo waxay la micno tahay marka xirfado noocaas oo kale taana qayb bay ka tahay mashruucu qayb uu ka yahay in la baro saddex qaybood aan hayna waxaan dhahnay qaybta koowaad consumption support ka ama lacagaha yar oo bishi u soo dhaco qaybta labaad oo coaching ah qaybta saddexaad oo xirfadaha ah qaybta afraad oo productive assets ama asset in la siiyo ah asset maxaan ula jeednaa xoolo nool bay noqon karaan waxyaabo oo business startup ah oo ganacsi yaryar ay ku sameystaan bay noqon karaan qaybta afraad weeyaan qaybta shanaad oo ugu dambeysana waxay tahay qaybta ah in resilient mindset ay helaan maskax bedel isku filnaasho markuu mashruucu gabagabeysmayo oo dadkani ay hay'adaha gacanta ku haya release gareynayaan inay isku filnaasho maskaxeed ay gaaraan marka muhiimadeenu waxay tahay intaas oo qaybood maadaama laga taageerayo intaanan mashruucu ka horaanan imanin qoysku sibuu u noolaayo waxbu manage gareysan jiray therefore waxyaabahan dheeriga ah oo hadda idin imado idinku taageerayo inaad noqotaan dad wax ka qabsado oo horumarna ku higsado ku gaaro aad baad u mahadsan tihiin qaybtaas baan ku soo koobaya
inaan ka soo qayb galno xafladda wanaagsan saving groups economic fairs oo lagu dhiirigelinayo gruubyada ayuutooyinka la sameeyay iyo ganacsatada yaryar inay isdhexgalaan inay khibradaha isweydaarsadaan fursadaha yeelana in la soo bandhigo aad bay farxad igu tahay inaan in kala soo qayb galo xafladan waa xaflad muhiim ah qiimeynteeda leh haddaan wax yar idinkaga taabto mashruucan image oo aan isla wadno one vision iyo consortium ka kale oo ay ka mid tahay partnerada ay ka mid tahay passos nidaamkiisa wuxuu ku saleysan yahay nidaam graduation ah oo in dadka ay ka qalin jibiyaan xaaladda faqriga lagu hoodana isku istaagaan taasi inay dhacdo waxaa loo arkay lana tijaabiyay saving groups ama gruubyada iskaashatooyinka ayuutooyinka ah in la sameeyo sida awgeed 5796 qoys oo mashruuca oo caawinayo ayaa waxa la sameeyay in group loo qaybiyo oo ay dadka isku xirmaan group kasta oo dumar u badan ragna ay ku jiraan inay sameeystaan iskaashato ayaga oo khaas ah oo ay maareeyaan ayuutooyinka ku dhigtaan si ay u helaan financial service maadaama dadka set IDB setting ay ku jiraan oo meelaha barakacyaalka ay joogan oo meeshii hore ay deganaayeen ay ka soo tageen magaaladina wali ay la qabsanin aqoon weyn aysan u lahayn fursadaha iyo access-ka maaliyadeed ee magaalada ka jira sida bangiyada ya waxa xal noqotay in ayaga dhaxdooda intay group sameeystaan wixii lagu caawinayay iyo wixii kale soo gali jiray ay wax ka dhigtaan si hadhow wixii ay bangi ugu baahan lahaayeen ayaga dhaxdooda ay ka helaan anagu taas ka duuleyno ya waxaan sameeyney 220 group 220 saving group hadii af Soomaali ahaan loo rogo 220 group oo ayuuta ah laakiin nidaamka terminology-ga aan isticmaalayna hadda ayuuta uu ka weyn yahay waxa la yiraahdaa saving for transformation oo kaliya ma aha in wax la dhiganaayo waxa la socda tacliimin iyo tababaro aan kala istaag lahayn oo qofka laga caawinayo maareynta maaliyadda iyo sida musuubinka uu maareyn laha sida maareynta investment iyo maalgelin uu sameyn laha coaching joogto ah ayaa maareynta la siiyaa marka passos waxay ka mid tahay ayna qayb ka tahay mashruucan ay well vision madaxda ay ka tahay image waxayna suurta gelisay inay dhisto oo dadbada u taagto 44 group annagoo kor joogteenayna oo ka caawinay groupada ayaga maanta inay meeshan ku soo bandhigaan nidaamkoodi inkastoo cusub yihiin haddana inta yar ay dhisan yihiin hormarka ay gaareen muhiimad weyn ay maanta noo tahay inaan indhahayna ku aragno marka waxaan rabaa inaan wax yar ana soo gaabinaayo aan idinkaga sheego muhiimadda ay leedahay in la kulmo khibradahaana la isdhaafsado gruubyada iskaashatooyinka iyo bulshada kale ee ganacsada yaryar gacanta ku hayso waxaan rabnaa in la soo bandhigo lana ogaado ganacsatada yaryar ee lacagaha yar ku baxo ay bulshada ka faa'iideysan karto tusaale ahaan waxaan aragnay hooyo 5 cunug korinayso oo ilmaha oo maareeyay agooma yihiin markay gruubka soo gashay guriga indab loo shideynin ayadoo wixii hayd ay ku caawisay iyo wixii kale oo nool maalmeedkeeda soo galay wax kamid ay ka dhigatay gruubkiina uu suurta galiyay inay deen ka qaadato miis yar furatay miiska Ilaahay u barakeeyay bangi lacag ka qaadato lagu xiray markii dambe markuu gruubka qaan gaaray bangiga lacagti deynta ay ka qaadatay celisay miiski isku bedelay inay dukaan furto dukaankii inuu maareeyo hadana markii dambe isku bedelay inay bakhaar ay ida leedahay oo maareeyay jumlada lagu gado oo tafaariiq xitaa ay ka gudubtay ay gaarto markii waxaan rabnaa hooyooyinka sidii hooyadaas oo kale ah inay ayagana jidkaas maraan looga faa'iideeyo ay noo soo bandhigaan milkiilayaasha ganacsada yaryar sida ugu fudud ay dadkan walaalaheena ugu faa'iideysan lahaayeen lacagahan yaryarka ah ay aruursadeen inay u bedelaan fursad ganacsi ama maalgelineed oo sabab ay in qoyskaas ugu dambeyn oo la fiis isku taago anigu ku sii dheeraanaynin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan isugu imaadnay oo maareeyay lis bartay waxaan rajaynayaa marka mashruuca 42 ka bilood markay u dhamaato inaan halkan mar labaad isugu imaadno ayadoo dhamaan gruubyadi qof kasta oo meeshan intuu soo istaago uu sheegi karo noloshiisa waxa iska bedelay xaaladda hore oo markii uu ku sugnaa iyo hadda meesha uu taagan yahay arintaas waxay noo tahay arin ma aragtay na farxad gelin doonta markaan aragno hooyoyinkii oo lugahooda ku istaagay oo awood u yeeshay biilki ilmahooda waxbarashadooda caafimaadkooda iyo dhamaan nool maalmeedkii qoyska oo ma aragtay istaagay oo loo helay xal aad u mahadsantihiin intaan ku soo gabagabeynay
okay ano wal libisho codiyo ka hadalo geek wali wali fadeentii si mahadnaq dhamaantii haqiiq galo kan taa oo qayb galay mashruucu wali silbane uniyo passos iyo dhor haydad mashruuc la roo imaj oo muddiis shan sano eta masahayti oo bulshadu bay dhawan shaqeeyo hooyla rabba muddo deman xuduur shaqeey doona iyo waana masuul ku aha iyo tiim ila socda taas madan qubaha arintun oo gurubadu oo service group ku la sameeyay dabcan ayu todo inta la sameeyo umaduna nas sheeno wala iska darsado wal idan faylo walee un haddii ku baranay intii horan ka shaqeeyay gurubadu la sameeyo waxa ila aan ka muhiimsan wali buu amadi la sameeyay horta badana dadka isbarashay wali ku helaa arin kala sooni si daran si dhamaantii ma dadka adan la hadal laakiin sheegay hortaasu taasan ka muhiimsan madin la isfahamo nas aamino wala iska darsado iyo hormar la deere taas qodobo talamaad wali ta group in la sameeyo beesla dhiga micna badan maxaanu ma sameeys hooba beesadaasay dadka group-ka ka jira dib in qaadane maalgashi maalgelin ka sameeyna mas hormarsho aan ka shaqeyna wala dhikeedii meel wala qaad xitaa naftisha group-ka ahmiidinka miyuu lug fadoweeyadu yadan ma ila raasinka baraarujiye dadka oo group-ada ka jira oo wala iska darsadi wala iska darsateen wala ku faydi sidaasan anti dib in qaado kordan anta oo markuma la sii dheera oo group-ada lugu baahan yahay waleeta group-idu si IBS bin sheegay in bangiid horan la shaqo bangiid intani roogo iyo soo sheegay doonanba eta hord in bangiil la seedo account la furdo isii iska hirin meel la seetano sanad aan san walaal in maamulo tan horti yaan aftarshi sin ka dhid galiye bangiida markuu wali ku codsaday anoo ka hadalo codka image wali bangiid ku codsaday intii meel la dadka masaakiinta oo badana barakacaydan badin intii ku qafifi shuruud meel yar waay shuruudahaas shuruudahaas badana wali la inroonina lang lang oo meel xogoho wala baradi mas wala qaalay haysada iyo xogo ognu nuguliin mas ku baxay hore waa hore wali dadka kale keyri jiray passport iyo dhalasho idamin laakiin hadii la wali mahadisa intii la rawniira intii habayma marka oo baniira haystaan wali aaminsanaantii si ku fudaad doonto amurti oo walaay qarashadkii si ku baxay passport samee iyo dhalashii wala si ku fudaadeen bangiidana wala diyaarinayeen saacad walba oo aan sigaar cusub indhikay intii ma ilaahay shuruudana lagu fudaay dadkana ma ilaahay la kula shaqeeyo bangi dhoreey oo la shaqeeyni mashruuc kan horey dad badan ka aflaxay haddana wala rajaynayo ilaahay rabbi insha Allah taala aanu waqti badan qaadan in ma ilaahay intii oo meel ku dheer deer doona gurubna ma hadee 220 si wadaadkii wadaakee maxamed yusuf sheegi 220 gurub wal in sameeyney lama catchment ma ilaahay bisay marka dareen ma qortaan intaas qof madina isku qoyan wal iska darsadan hadigeega baasi oo la qaada walbi aan qabado qorto marka isigoo bayna rabangiga ka hirmaasan isigna maamulkiin iyo walaayeen wadaatan wala isin ku cusaday insha Allah taala intii hormar ku shaqeeyay shalay hada gibira wali wareysadaan ee gurubada ka jirta gurubada ka jirta may faa'iido ay ku xilaaseere hadalkay ka jawaab hadal ajaayib leh wali artay anonymous ajaanib ee jaran field laga roogay wali artay isin wiligin Suleeman roogaysana Suleey walmanin siyaasan marka in ana talada meeka diidi yartay in aan talado iska talado walaay qabsad meeka diidi marka wali fadhay dareenka islaahatan oo noo dareenka islaahana siisi ogdin meel hada caalamka sidii hormay walaay hay'ado isku wadaan oo isdhaxroreey oo beesa far badanayd wadanka miyaala meel ay eeda beesi yar in jarta wali siin ku cusaday dhamaantii un dhoo iska dhiri gelaan naftirka ku mid ah naftirka shaqada hadan hayo oo leeto barar bananaanka fadheeda dareemo korta oo baalana inta la namaha mal illa talado las adkaayo insha Allah taala yadah koobidugi assalaamu alaykum wa rahmatullah
sidoo kale dhacdo lanka baga dari bandhigowga dhaqaalaha waliba ah ku qayb galay bangiyada kool galayaan baladkum bay dhawo haana soo siyaayaan maalgelin ganacsatada yaryar ee aan baahan in ay horumariyaan ganacsatada iyo ona markaas wal anka daraayaan saamigii ayuu tudiyo ku aruursadeen ee koox kooxdahay iyo ona basos taleedii haayti in markaas dadka ganacsatada ee oo bogtaale ee mushteriga bilaawka ka ee la taageera si uu hanu hanisku nagaan deentii iyo bangiyada halka ku qaadadeen iyo olka kabaa ayuu tudiyo si qof walba wari wareegtidaas aan qaadoona waliba waajib naga tahay in markaas koox koox lan aruri waana lan abaabulo ayuuto iyo markaas ka kabadaayaan saamiyada bangiyada iyo ku qaadadaayaan
maxay shaqeeyay gruubyadan la shaqeeyay maxay la shaqeeyay in account lan furo teamka hobby iskiirini may lan soo bii kooda adeeg lan kaso jointly account lan furo account iskiirino may la raay group kasay lan telegal account hobby ku koobay tusaale group may ku koobay 20 qof 20 kaas qof may gudoomiyeen hal qof gudoomiy ku xigeen ama xisaabii leeyeen sidiidas qof may lan soo bii in account ku maamula suwada jir ah hadoo ay u tidi meel leer lahay hal qof lan dhiibi may la raay usil leh xisaabtoma laakiin bangigi may la soo bii 20 qof ama tumisiyadki qof iyadoo islogin account magaji sheegdaa in la furay 20 kaas qof may wakiiladaan marka sidiidi qof marka soo lacag la dhakaw sidiidi qof islogin dhakaayeen marka soo lacag lagu biyo sidiidi qof isla jiraa ya account ku maamule hadoo marka hob dadki kale 20 qof ama tumisiyadki qof heereen aan baahadaan in ay ogaadaan account kaas inta lacag ay marto inta qof ay lacag la deemi lanki la deemi amti soo hanaga account ka kanaga kor marka hadoo may seenagadaase tixraa walaa nadiin aan ka wareeran bangiga koos mail ka faansay qaabka lacag oo lan dhaki lanki lisi lanki hanage intaas dhan bangiga seen kula shaqeeyay marka hadoo marka inta lacag oo mail raay heblo qaaday ama hanage leero marka adoo dhaw qaabilaas bangiga maalan heblay beesan ka sii bangina ki loogi heedi programka ka leesidina ki loogda marka hadoo may nagaas lanki wal qabsado marka la arga bangiga may fursad ay ansay group kase initialize mail raay lan soo bi mail gelin groupkin soo ka jar groupkin deen ku qaaday bangigina kooye maal gali kor marka intaas fursad ah bangiga intii la siin kiro fursad tiinato in account kaas isan maamulata la socotan xisaabaad ay wali ka jar wali ku baho ad la socod marka ani santuug oo dalil kamay ku muhiimsana in bangiga kooyt isticmaal bangiga lama amila marka may siin ka dardaarmaan in accountadaas deerniin ay IBS bank ahan siin kula shaqeeyaan accountadaas siin furna singla shaqeyn lan kasto maal gelin kala dambaahan ani kula shaqeyn hobeeyid lacag sing tala gali in bangiga sing maamula group ka sing tala gali lan si hobla ku nagow bangiga sing lan tala gali han ku naga lan lama aamil gudoomiyada la shaqeyn mal raay bangiga mal raay in la shaqeeyo bangiga lan kasto inuu is fahmo bangiga wali ay adoo group kasna ka jartay ama furdaas account shakhsi ah lacagna dhakadaas lacagna kula bahas maal gelin kala in bangiga ku codsadaas la kasiyo adoo damiinka weydad la kasiyo marka intaas fursado ah may imbanaa marka in sim card kor la kasiyo walaa ka indheena qaadatay mi ku miimsan in bangiga kiirinaad walaa idan haleedaa marka may laan guuraayo in hormar lanka in wal la qabsado marka bangiga IBS may idan faraxsanaa in xafladaan in azum oo aan sharaxna bulshadan in si free in sim kala shaqeyn hilaal aalay in baanti accountada sim la furna meel alaal meel ni ku weeran in coin accountada sim kala shaqeyn sim balan qaadan idan wasanti assalaamu alaykum
to idegas meera tanto ku ay saving oo luqad english ka ay meera ta somter edeg leero keetsoy edegas may ba ku dhax furdo korte sim kaarka somter ku dhax furdo korte lacagta ee dabkaada keen ka jarta haatoy tawako gali programada meel ku qoranta haatoy ama baatoy lacag ka gali business haatoy may samay korte sim kaarkas yak keetsada korte keetso madan may ka isuur galiyay may baliya program ee hal bulood sidii bulood liblood ilaahay halsan tusaale ahaan hab geeka $10 ka shibt may leeyah balan hoobaad ka hirta iyo balan dhamaan ma ku bii korto hoobaad liblood ka hirta litibulood iyo dhamaan ma ku bii korto halsan hoob ka hirta halkisan iyo dhamaan ma ku bii korto marka may faa'iido leey mayba faa'iido leeyaa lacagti qofki ha gali oo ka dhidheelo fadi anti aan keedida hooba madaas baahi goone in jarna waxyaabo may jare dhaqsi leh hakii gala kor lacag adan fardaan wax ka gala kort oo lacagti aad horey isticmaali jirtiin aan hayn tusaale ahaan bani aadanka may leeyaa waxyaabo leero baahi aasaasiya tusaale ahaan needska baahi aasaasiya may kale leey waxyaabo leero oo wantis waxyaabo qofkantis waxyaabo noocma oo ziyade isku fado madila ku taa waxyaabo baahido aasaasiga waxyaabo oo wantiske abo xakameeyasa lacagta goona kaan galaas may ba samay korte edeega keetsoog shabada korte tusaale ahaan hata may leeyay dad gruubi oo mashruucan ku faa'iideysadi amaba mashruucan hadda jar ku faa'iideysato dooniyo jar doonan tusaale ahaan laagta qofka markii hagal as group aan madiyon iska daramaan iyo uu uu ku fadaana tusaale ahaan hadda campaigniga somtel madiyon ku hadalana bengiga mayba ku duwinya sim kaarka aad haysat bengiga mayba gasbantaan tii aad meeridaseeda account la fura waxyaabo kale nooc maala mar laakiin somtel may sameeyse idegan keetso sim kaarka aad haysato hob groupyo jaran oo sida jaran groupyada baahayaan campaigniga hob iyo kooyang mise boss joranka kooy laagti iyo iska darsadeen tusaale ahaan $1,000 $1,000 walaay haata walaayo ka heliyan litin blood ayuuti galeen tusaale ahaan halsan ee halkaasna ayuuti iyo galeen may buu barli hoob laagta dhid hal mar ka wada shibaayay iyo dhaan qofka ku bi korna ma jar laagtaas maydan sameeyay markan hal qof oo wakiil ah ama ba wal iyo hasku saareen dad wakiil ah iyona la socdaayaan laagtaasay maana iidab iyo kor dareereen laakiin ma bi koran simkark qofkas tuul tusukor iidab iyo kor dareere kor laakiin ma bi kor adeega sahayna keedso wana may bana ka furaday aad simkarka hata haysto furado korta hiddig lambool sadoy le fargeysa la ka furay fiiri korta hogtaakiin baas hiddig lambool sadoy le badata adeerta hogtaakiin baas keedso sidoo kale bangiga dahabshiil may bas in haye ganaastada yar yar maalgelin maadaama dadkan beneficiaries ka wala la siyaay iyo naftar jo ganaastada yar yar anaga koran may sin haye maalgelin wala sin fududaaye account ka furado korta shuruuda kaliya oo isku fududa maraasan may basan laa hadhowada wana programka mayra jntsun ku faa'iideystaan rajayo bilaa insha Allah
ana kumide bulshada rayidka ya meelo ku hadaleen oo isku miday Faisal Hussein Zaid meelana ku sheegi in mashruucyadu tiibkun oo kale isu way aragnimo leey dad ehel jeena mashruucu haka aan maaleen iyo ona geeka in aanu iska filin waana hana qaadi beec mushtariga iyo kusoo biyan ka soo dhaqaalaha hakubay geeka leka meel gali mashruuc ganacsi oo isku leey balad kun baydo waana haka askumi islaantii tiis oo mar dib ku nagati mashruuc kanbaasas wada haato oo hirgali hatana mashruuc horumari
damay la faday walaan hoos suruman dhatin is caawadan sidii ayuutada ayuuta micnahan hoosin sharaca la hasku ku kuuso horti wili way duduraay bilaana sheenti inta midal ku sheeni naawla ka dare laakiin hob la siin bilaawi bariye hoos suruman sida da baaso soo ka saving groups economic affairs ma la ka qoran oo inta ku bata isin dhatin iska talatan la faday hatta bangiil isin hiri ad somtel wala ka sheekaysi dheegaseen isgaarsiintii kooreetiyo adan tata majil cafadhiin male 9 iyo 8 iyo tan la shaqeeyaan ganacsinaaha odayaasha ka jar dhalinyaradana ka jar hin raabtan jeel xaqiiq aaday gabraayti aaday lahay korsateen ayuu tilay kuri janisida hadda ay tan bariyay mail la faday fiiray ayuu tadan siin kanaga hay'adu mooshidina hada baydhow mooshidina may jaray jaray suursaaro wal dhawdo wal aamo walaay dhanbahan hadii siinka ka herteen janiska ku faa'iideysay inta qofta yarto haday dawaas khair allasi billaawti si kordhin si kordhin magal may ka aamino ani boqob bal udmili laakin dadka magalka iyaga walanka diidan boqolkii 9 bilaanta idoo ka nagaas yarto an qobo ka jarta soos in hayti an malay yallasi illa abtuna ku jarta ma dooda miinidi beeso culsayn ku weerti an magaado koreeri awlaada ka damiinato ari ke damiinidi abdumaliga damiinidi inta asmaan aray aniye la muqafo wal ku dhaxay hoos koobanaata wala dhiye hadan way oo diidi banan habartisma damiinida leeri hadan sida midnimo oo kale walaan yar yar ka serfay 500 kun ka boqol janisan helen medicine ka faday naftirkiin dadsiin ku hoosay in ayuutada bartan saanan maleew laakiin intii ay nisee midna waata wall fishing waaka baasas waaka walaas dhan ku gudub maardo ku gudubtan dhatiin isku suubidan kalsooni amaanad ma suubidan hadda sanduuqida la suubi jar sida baadiyalkii tiimama la iskii la 200 la dheegay after that 400 qof boqol dadkii toosan la wal helay sida wal dad aamooje ninki aamano fashil me walaay hor leeti ilaa system dowladeedayaan xilliga qabiilka dabdar la galay damaadi wal dad in iska aantay walaaga kubcisay heeda aragtay shambool halka sii shanti kun ku weeli kun kun isha lama way wada ila baqaarad ku weeli waan walaawun deemo yar yarka wal faylo baasosna sembar atan mailasiin si aadayn kontak dowaay training halka sii training ma ila keen seeni adwal ka barta ka basbiilta la way dhisi haqiiqda seenar waan seen dardaar ma janisu qofku wala u sahay sida hay'adana hata diwal gaaba seen ku gal weydiya ee seminaariin baahna ka basbiilti in baahna dhaha ana haqiiqda inaan oo wala aslaha ka koriya aaday haay jartu bili lugto lug goosada jarimadaas laba tan qof la seenay haluga leeto wala dhan way diibay haddu walaay qofal in diibe moosh siin reebadaan 100 iska darsado ogaay walkal iska darsado jaanisidin ku faa'iideysada waana ku shaqeeya nabadan hadanta ka fadhiidan ilaahay yashayna bacdallaahi dadashayna de nuuxiye oo kale 24 saacmeenteen in wadankan nabad ka dhiga nabadan hadda may ka haystaan ganacsi ma jaraho nabad jarno homo beelka liki kale dhagal la ka mareeray lambar sirka sheeg la kaar iidaab ka biyaas hatta walaay ma jaran ilaahay naku obsanan baasos norte hadii aad amaane ere walbadan sheego kor hata iday hada economic ka jar guruwal uu ka gadani oo meel ugu hanoo deeriya jaran waan sa sharafka diiban bangiida oo kala dilsin kiiri in qaadatan bariyeyn ma isin sheegay iniisin iska talatan heed ban ka talana dawladan ka talana system nidaamka ah hada tumuntum in saratan ayuutu goona dasiin kulliid barawaytan boqol doornan ko ka barawayta keefilaan naga saasasiin ka dardaarme naftay naftiinba
mas'uuliyiinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya giibood iyo shalgadiisa oo in iska jiraanga gudoomiyaha dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya xil dibaana ku dareeri dawlad goboleedka koonfur galbeed wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dawladda koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Bay iyo dhamaantii oo madan maryo ku hadaleen waliba hajeeliyeena sidii oo geeka anka faraxsiin inii dhii mashruuc noocan oo kale waan la kiirgeli magaalada Baydhabo kaaso uu la jeediyay mashruuc reed han ka badaw ka eedan dhibaatooyinkii bogtaale iyo waliba in naqdaan dadka haano isgarabsadaw isla leh ujeeddo shaleediye waana fadaayaan in horumariyaan qaab nololeedka hatiyo ka jaraan waana anban bahan nolol tan hata ka jaraan ku fayla
mashruucan sanan sheegay hay'ado badan iyo kampani badan ya isla wadaan oo aan ku horeeyaan World Vision iyo Basas mashruuca muujiyay meel la reeyay nareen image lamada qodob oo yoga isticmaalayaan oo hal ku dhigayeen waliba in iyo ku guuraan gacan shisheeyo oo dadan hoorsadaan oo yoga guuraan isku filnaasho dhaqaale marka qof kasta oo ku faa'iideysidi eedan mahsani laakiin hal dirdaare aan ka dare qof kasta oo inta rooga bulshada qaybo shishal duun waajib aan u saaran waa waajib qaranu in qof kasta gudoona walan ku baahanyo dirdaartana dadkan inta barnaamijkan leen qobada aan inta ku faa'iideysada fadhaha wali eta in qof kasta horta gacan hoorsiga isku dhaafa usuul qofsado si usuul qofsado fadi dad badan oo suurum inay u soo kaalmeeyaan garab goobadan meelo oo aan ka faylaha deersiyaan oo badi bol qofsado korta garab mu waayaas si aan ilaato marka qof ka saani wal qofsado iska deewi anaan taas kale dardaarame aan ganacsigina waa rasuulka aan doocay waliidan faylo aan shakhsi ahaan tiday ana markii ku horeeyti $70 mashruuc ku bilaabeen $70 afartan ka dhagaday 30 meel dhagaday aan oo dadna meel raayso ayuu tan la galna oo shileeday 30 aan ku soo manaay yaa anti idna ka weeladi baawurka gaadadi bulshiga ka dhagalay taas markii la guduba ana shakhsi ahaan tiday $10 ama $5 oo aan meel dhiki iyo iskoolaas ku gudhiibi meel raayso adduunyada kale aan qofsadaayna langmin ku baahanay bulshada ka dhaxgalay marka qof kasta wali ku baahanya inuu iswal qofsado markii aad oo dhagdhagaaga salaakaaraga Soomaalida wali isticmaalaasay languraa haysto qadalin ka dare marka aad hadii aad jeed oo gudiga dhate hahirite langarab ay muwaayas marka gudiga hahirinoy qof kasta basi usuwal ka qobsada fadi oo bulshadiis ka bedeli fadi ka talaneen hay'ad ugu oo barnaamij ka sameeyeen idaanka mahadnagaana walfayle awli sameeyeena oo qof kasta ka dhiridaana dadka inta badan lan oo dhaqdhaqaaga oo walfayl haysto yaa walanka daraayaan dadkan oo koob bari ma lah ku bilaabay oo hoos lah ku gaaday oo la diirsay ay bulshadoonu iyo la jaan qaadan la fadahayna ee adoogii galanta ku sii yidanka mahadnagaana unuuna garabkiina surugna qof kasta geek la taageeray mise garab la siina aan qaadado in geek keegdo macna Soomaalida wali raasahan lan geek walkasi iyo lan malaaykasi li dabada uu ka bari lan malaaykasi li dabada uu ka bari ee dafayl marka hoob xirfadii la seen bari inay xirfadaas ka shaqeeyaan dadkii isin ku dambeeyayna xirfadtiin bartaana waa nin singal shaqeeyaan la fadhay intaas ka darfaday salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh
may la raay group liin sameey oo may la raay iska talada la roo group group inta liin sameey iyo dhatiyo de ayu tusu ku saano sanduuq liin sameey oo gudi liin dhiso dad iska talada inoo nagadaan barnaamijkan oo yool ka dhiri galiyahay run ahaantii faraxsanna intaas in ku qayb galna way mahad bilayr hanjeediyana waan bogaadiyana shaqadii oo haayan hay'ado baasa baasos iyo mail ahraay wal fashion oo run ahaantii bulshadan koonfur galbeed waltarfayl oo haayan shaqooyinkii oo haayan de unoona de war hayna waylana milyan mar ma hasantin cid allah la idiibo bulshadan koonfur galbeed wal wanaagsan sameeyd ama qobta dawlad haan bila shuruud kale shaqeeyana dawladda koonfur galbeed si isinbooda ogsoontin madaxweynaha ninka saree waliku goona in inaad galiisin halan in adeegyada dawladeed isan baahnaan lan ka sabuusha in ka hel tusaalahan ka faylaha seen ku qaadan lan kale turko b ee koonfur galbeed aan haay shuruud malka hiroob sida isteedada kale amal mihiinayna may la raay taasa markan koonfur galbeed hormaradan ka deertay si isin aragahay tan magaaladan bay dhawo oo caasimada haddii dawlad deganay teeto hormar badan ku shal socdan oo qiimo shal dugan ah marka taas way ku saase in bulshada iyo may la raay dawladdu iyo iska hirayeen marka ayda ma hasantin ana wali dhiri galiyay in iska talatan isku tashi wallaah mulwaay madaxweyne maxamed siyaad barre wali raayaha wali ku tabahay ama roognay ray dal oo taajir ay dad faqiir ah macnaheedu ma indhikanta dadkii oo dalkii shubun ku buraarusnaayeen inayoo maal galadan tusaale hadda wadamada kale way la sheegay in saxarada may la raay musqulanta leh ku bi wala ka abuurahay dadtiita hoob oo nusko boos leeyada an salaata ka abuurta ama koosta ka abuurta si uu baas aragneen marka way siinka dhiri galiyay in iska talatan madaxdigta wala siinka booriyay in kaarka niira qaadatan adeegi kasta isan baahatan oo account furashahaaday walkal haatay wala siin fududahay kaarkas niira anti marka hada free ay oo beeslaan ay in isin kaarkas qaadatan siinka dhiri galiyay si oo may la raay isina da adeegidin oo isan baahatan siin xaqabtir way kala mahad bilir hanjeediyane bangiid magaalada baydhow ku shaqeeyaan oo run ahaantii bulshada si gaar ah dhiri galiyaan oo mar walba ka dhiri galiyaan in bulshadu deeg la si oo la maal gali oo kiska sahnay soo gudan oo yonagadan dad iska filan oo iska taladi way kala mahad nagaana shirkada isgaarsiinta Somtel oo run ahaantii bulshadu door fayl yona adeegi isgaarsiineed iyo may la raay ee guutaan iyo bangisho iskaaladaayeen bulshadan kaala fayl ku qaadahay horbarantii iyo dhir galiyaan gudoomiye haafada horseedna deesuna ma hasin isna dhamaantii ma hasintin ana marlamaad imar saddexad weysinka dhir galiyay isku tashi walaabo luway iska talanan hoobun iska talanan cid kale wal mungubaanayne mid kale inina badgiriidu ku shaqeynaan hoob magaaladan dhibaato ku teegnaada fan ama nabadgeli door ku jarafan ana way aaminsana inay oosan haadafan hoogona eeb wayde qoladii hay'adooyinka si maal galiyayna inta si roogan isin geeyna isku buuqaaytan sidoo kale way eedanka faraxsanna dadka la maal galiyay in gabran badan yin ama maamooyin badan yin han raabta door faylal ku si taas wali cadeeyse markii inyo in dad la aamino kor oo la kalsoonaado kor oo maalsho meel raay ka xisaabto maayo marka eedan ma hasantin hay'ado mashruuc aan wadaagno weylana milyan mar ma hasantin shaqo fayl
ee maayo maadiyane hay'ad oo fankaas dhiibaysi iyo inta maamulaasi sida faylo ooyo meel raay dadkii lanka tala gali inay oo la horumaray dhaqaalahaas iyo amfuliyan guud ahaan nahayado dalka rooga kulli may waa lambad yen shaqada dhinigo ku hay en meel raay maawna oo walaalna soo way hamari toobalka qobado oo horumar ah marka horumarka intii la hadlay madba la baahnaay yen tan kale wal soo sheen naftiye meeli darsha buutileeyaan mana mad oo dadka wal naftala ka reebo wal siyaasay jirtay wadanka la ka dhamaaday marka gobolow la ka kaday la roonadina tan in sanado la bedelato oo dadka wal in reebo soo dayal wal ka barada business iyo wali la ka wala ee programka oo meel raay hadan tii ka weeyay sida la sheegay hadhow ayana kasto oo door ku jeesidaas in dadku nololiyo korlan qaado oo horumarka ee bunagaton way waa wal qobadkan ka maadiyaan marka walaal ku hadalahay saving ka atle sheego may walaay la kasi may fadaan dadku la isii in oo sidii lanka tal galay oo lanka kasiyo akin bandhigay la heli in la weelo la ka dhagam ee dana wala la sheego ee intii qaadada tan sidii in weelana bariyay usinu wan ku faa'iidan because jidkii lan falay oo lamar la fadaay ma marne si kale anka dhagamay dad beesada intii gaaran may dhiraayso horto may ka soo bee in bilaan badan ka jirta aragaa bilaanta si uu migil korto waab kaga yili fadeeyay in lan seen eeda han bawaay wali bilaanta la siido jeese may leeyahay onuge ka dhagaalayaas ee aw ku naftis ba dhagaalan baahan isin wal ka dhagaalay mad aadayn ka dhiibay walay la dhiibo en idoo baan oo la telefoono may buu halanki dhagaalay ee lin dhiibay wal magal isu qaado ma faaso no gordaane wali uu ka dhagamaan naftaan wal uu haay korum leh wali sinil aan fadhi jimaado aamane marka eedan ma santi gabro ha nolay u soo idoo ha nolay u soo iyo anoo toy dhagaalay koran qaado ka yeeda may ku codsadaan dadka mudun in la sii lan wal qaba ay wal lan ka darnay lan wal an qabnahay si ay korayaan qaaday maamulka maddi oo dadka la gudbiyo dadka wal la siiyo wal la gudbiyo way ku fadaan dadka gudbiyo iyo meel raay karateeriida la feeriyo in oo meel raay si cadaalad ah haato ki oo biyaajid hor wal la siiyo hob si fayl aan dhaga wal lan ka dar ki wal an qabnay madasiid bilaawe may kale fadaan ay ni balanced haato ba walaal weelo weeda la hadlay balance in aad xeer ko iga bil ko ee meelo shilid ee la seen wala dadka dhon oo bilad ku degan inay ku faa'iidan alfada ma ayni dadka gooni ay la si dadka gooni si uu kuna may mas'uul ku yahay dadka wala xaqro maamulka oo qib ku yahay inuu bu ka jarna may waha ay hadahay dhaafay wala la dhiibo hay sadagu dadku dhon la sheen dadku dhon la sheen may la faday in dadka dhon ku muudan oo la si hadii adaalad doorada meelaha ka fal adaalad darro baad meelaha ka fal lamay buu hay'adiyana may waa haano ka darto yeena saasweel may nagadaayna walaay lisheen in adaalad darro la qeebi marka danti lu kulahay landeelna oo dadka birshay ran reer kulay wala siyahay oo dad kulay wala siyahan kale may soo biyaan ka qaadayaan yoon iblo wala ka qaaday gortana oo abalkii qaaday adin shiriida magno wala gorto marka dinigaasi in lu qotaa diro fadaan dadka balance la kuwaal walaay sin diibasan beledki weeyni dinu wel badat kale nasi sheena nooyadii oo la fiiri ee diska balance gare taasi ida muhiim ah ta ee tan kale may buu aha ee ni oo ee la fiiriya walaay hor la weeli may qaldame se inta wal ku hadlaa usnaa biyaajis dambe lan kanagan dadka beesada walaha dhiibo hay maawinada dhiibi dad inta rooga ma dad jeeb shoo ku biyaha sadaga la dhiibidiyo sadagaadi la dhiibidiyo oblanki la han dhiibi soo si hun ka dhagam may buu aha mushaakil sheelata wala ilaahan dhiibi in dadka la ka hormari in dadkii nololiyo koronka gaada la ku faydeysa marka may dhiir giliyane in oo si fayl lan fiiri lankii wal gobadii faylay sanadka dambe biyaajada kun la sii lama kun la sii in hormarkaasi saasamad uu dadka may dhiraayso la ka imtixaana naftiye wala la ka sii adalay suuqaday oo beeta raashin la keenay sayfaday buri baris dii yalla ka seefaday oo aan fadhi wala baasada keensay may buu yoonta in kana naganay dalagna ka tolo fadhi business ka soo bida wala feeri in aad wakeet sidoo korto walaaga annaga nigee koon aagna waan budget soo bido wala ta faa'iido sanadku in aan ma korto marka aqlalku qaado la fadhi aqlagu isugu ah dadka beesada qabo hebelow fi taajirun kidaysaado ka bilaaway geeki hore lambeesaha la dhalada male wallaha bilaaway dadaw ku kungado leey ku bilaaway tukaamida wiingo in aanu dooro leey gadaay marka lamweel meelo ku bilaaway isigna meelo ku bilaaw fadagnaga toy dadka oo walaalan bilaaway business bardan halka jeedo mana sanaad halka baro hay walaalkiin si waya marka idang ma santiga idan idang ma ayaan kama dilaan anti fanka dibtin yona idang ma sanin salaam inji
kan kuma nagaane NGO ga passes oo horlan aragna beedowa NGO lamid ah oo walaal saqoobad yahay bandhe kaw beedow NGO badan rooga beedow NGO badan roogan makiyar ilaa ilaa 100 diire NGO yada makiyar laakiin NGO kaliya oo walaal saqoobad am walaal sidadka in qoobadahay bulshada qoobadahay oo habadhe kaw hadan in kulid aragana een weba kala miiloon kuma nagaane shirkad isgaarsiin Somtel bangi IBS dhamaantiyo shacabka hoolfeeleen haaya way buu hooliyo haaya hooliyar ma ah walaa koobo koroona ma ah isiigna way balasi ku faday citizen galan goobadahay iniis dadka kuma nagdan een law alayhi salaam wa rahiha lankii bani aadanka in ma hadan ilaahay ma hadago man la yaskuru naasa la yaskuru allah wa lankii lankii bani aadanka walaa goobada in ma hadagna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadago ee way barasiin ku faday dadka NGO wiil walaa siin goobada hayaan ee iniisan ma hadagdan walaa siin goobada hay in walaa qorsataan ee beedow dadeen murugan walaa intii la siin ku xuludi jeelal siin jeeli ma hankana niwa ma ku tabna way barasiin siin xuluday in isan walaa isan qobataan siin araga haddana walka la siin kordhi sidii ay bay waayay wasaaradu haatoy heedo haadeen koodi hor lagu tijaabiye lix bilood halsan iyo tijaabiye hoobiska guuleysada saddex sano afar sano kale walaan si qobade laakiin hoobantii lan qobadii walu soo walka soo sadu way walka soo sagaysadu way haddii lan kale weydiye isiga ma isin kanaga marka adaba dooga hor dheela hotel hadalay dooga badiyaw weba halka koobay lambasadii usii iyaan la kan maamuse weba si ku fadaane walaa isin qobateen oo har dhaqan soo bideen in isin dad kale siito isin si bartaan heedo ma ah in isin balanta tahafudo iska jirtaan tuman tuman shan shan oo saka guuleysiin isina isku aruuray ertaan hadda ka dirgidaan si u fade waan eed iyada ma sintin doogna inta ka koobe assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
mashruuc uu yahay muddo isu dareere wali bal filay in isu haziyadi walmaado oo dadka lanqobadi waana ku bedelay mashruucdii xoro uu ku jarjari deegaanada koofur galbeed warin la filay mashruucu markii uu leedu ku reed in dadka naqadaan aan isku filan ku gudbeen galan qorsashi iki tirsinaanta samafalka ku gooya oo binanka muqtar sheegan dalmar raadiyaha warsan burshan wiinay bay dawjinaay